Pizza boy looks on the beat.
See my one. Four two mundo inizani. Love strike, yeah. These songs like I need to challenge. If a clappers was even could still the same age. Suzaka leko ni mvela moshe nga veji.
Ni wanda vaupo wa sinna shitana revenge.
6-6 tamba ine pastage. Ma flows yanga ni masiru yena masavage. Sinipa iwana malaye moyo kuba. Organize ponayo mwino kafka
konyama.
Nikudia ni live olelo no malaba. Na diabwa masinga kanshi wana yambo lapa. Ma king wapaka so ine njine queen. Ma vis yanga siya jewa ni maveji. The way I am ni maone kate zanki. Na mweni sungi rasi singa njine koda black. Stima kisinga miro moza tuniza black. Na kuwa isipo kakapena ni bad luck, yeah. Kweni chokira bambiri wa manitasha. Za kuchiza story yanga mweiri ritusha, yeah. Na kura yot guys inizi wapo na shisha. Ni hit after hit muna sira maisha. I'm so crazy ngani kwa tu kudak sit. Ukaluvanya ati fucka ok pose beat. Boy lush pavirimba song we talk on it. Famingi iri ndida wea by your moon street. Uuchishi wole fai kai moyama. Kuchira muponoke kubondi moyambo nama. Nichose kuwaya onifake kuhofensi. Sini diringana na makembo so nonsense.